Pandemic, pandemic. Pidi wangu anaslenge hadi Kendrick. Tuko ocha, tunavuta boza. Mamutisa metukaribisha na mboga. Mapantre wanaona ngombe kuku. Mademi ringanya na kadudu. Night runner size wezi toka pudhu. Mturo kwa ngatamu, 8:30 usiku. Na materrorist, hana watakubom. Pasta nganga, hana watakukon. Jimanjigi, Kenya ni zalon. Alejandro, Vandemopon.
Pandemic, koroka imeisha, pandemic. Demu wako handsome, pandemic. Huna chaja Samsung, pandemic. Pandemic. Oh, pandemic. Pandemic. Oh, pandemic. Tako juju car brakes za Honda. Tako black car shades za Konda. Na tuko mavela kachogi wa mocha. Waganga si wagenge ni nabogi ya macha. Tako juju car jack ya tractor. Kunyifanye wet car sweat ya jam down. Kanapenda mao na mset protractor. Manzika ni mchep na mchwep na countdown. Ala kazim, ala kazam. Abracadabra zing za lazu. Nil kwa wazim, pedi wa sadam. Makaka brasa kanita bazu. Pandemic, koroka imeisha, pandemic. Demu wako handsome, pandemic. Huna chaja Samsung, pandemic. Pandemic. Oh, pandemic. Pandemic. Oh, pandemic.
Guy, kusha kuwa ngori, guy. Kusha nuka mtani, guy. Watoto wapatikani, guy. Saini muadhani, guy. Guy, juu imara ni watch pono. Tukivuta mabom bom. Kisha ni bom chinku.
Tobwesto boy, toboa. Tobwesto boy, toboa.
Juu, kutu ni nare. Nani kunare.
Pandemic, koroka imeisha, pandemic. Demu wako handsome, pandemic. Huna chaja Samsung, pandemic. 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 Pandemic.